olowooza amazima kuteerawo omukono ne bateme kyambe watuula n'okajjala mu nze musaayo omutima ogukubya engwala wasaabala mayanja geeyeebuziba nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda mazima alwalirwe mu ng'enjiweegoloba n'osuula ennanga gwe yali ankeeza mu ssuula ng'emmambi ekyali nga ndowooza nti oba omulungi totuuke kati nkulinda mu ttaano kasabika ebiraka laba tuli eno twegirisa nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda mukwano gwo nantalabikalabika kimuli kyandaku kasabika ebiraka nkulungula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale I will be short until the day we cross apart era oluse tumbi ngolokoka ne nkubamu akafaananyi akaseera ako n'akadaali w'embaga mwenaani senkada ng'onyumidde mu kasuta ka bbeeyi omukwano gwo nga mungi nfulubana nfulubana amapenzi go nga mangi njakirira twala mpola mpola tontwala njabala kasaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda mukwano gwo nantalabikalabika kimuli kyandaku kasaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale saabalangatira bweke bw'owulira kwitango jja nsooka ssuula nkesi kye bana abalindirizi banje bwe lutoja owange mwoya amundabiddeko takubaleete amweva failebo bw'oba tondabye nkubira kawuli oli tuzitwa timpo nkulukutira mu mutima enkala amatawa gikoba nkimanyi buli lwe nkulaba netabula amazina mwana mulenzi olukutula ekiwato kasaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda mukwano gwo nantalabikalabika kimuli kyandaku kasaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale ngosimbo lino ndiyunjisa kwanjala ono mwana anyirira sitaago n'omuyigo gwange munaalaba kinaava muyeebiraka genda kumwana masajja okukumukira katamidde omwana waboobwe mwana gonjokeza matataata omukwano gw'okulinga nga toto oninye kujja oba sikyalina apaana Short until the day we cross apart.